Engifisa ukukhuluma ngakho namhlanje kule series yethu yokwazana nokunakekelana ukuthi sibe abantu abazanayo khona bezokwazi ukunakekelana ngokwezidingo zabo zasemhlabeni izidingo zomzimba ngokwasemhlabeni ngizokhumbula ukuthi sesakhuluma ngeinhlobo ezimbili zezidingo esimele njengebandla sikhule ekwazini ukulekelelana ngazo sakhuluma ngeidingo zokomoya ukuthi abantu uNkulunkulu abalethayo phakathi kwethu ebandleni kufanele sibalekelele ukuthi basindiswe mese sibalekelele ukuthi bakhule enkosini bafunde ukugcina zonke izinto uJesu asiyale ngazo soke simele ukwakha ama relationships sijwayelane sisondele komunye ukuze sokwazi ukusizana ngalezo idingo zokomoya. Sathi kwesibili simele ukulekelelana ngeidingo zomphefumulo, emotional needs. Abantu bazizwe besekhaya nxa sebesindisiwe balijoyina ibandla. Ngakho simele ukujwayelana sazane khona sokwazi ukulekelana ngalokho. Abantu bangabi nomzwangedwa, i-loneliness. Kodwa babe nabantu abazoyiphila nabo impilo, abazohamba nabo, abazobaqhuquzela mabedangele bajabule kanye nabo mabejabule. Njengebandla simele ukubanjalo sibe njengomndeni ophila ndawonye wonke umuntu azizwe ebelonga mayesebandleni esesindisiwe eyokugcina ke kule series intshumayelo leya namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeidingo esinazo physically nokuthi simele ukusizana kanjani njengebandla. Cela ukuqala sivule ku Luke chapter 3. Kuna mavesi amaningana ke ngizokisa kuwona ukuzama ukwakha le theology yokunakekela idingo zabantu zokwenyama. Ipoint lokuqala ngifuna ukulenza ukuthi ukukholwa kwangempela, ukukholwa lokho okusindisayo, hayi lokho kwamadimoni okungenayo imisebenzi, ukukholwa kwangempela kumenza umuntu abe generous, abe umuntu onesandla esivulekayo ophayo kwabanye abazalwane. Kholo kwangempela kwenza umuntu abe nesandla esivulekile kwabanye abazalwane. Ukukhombisa amavesi ambalwa ke afundisa leyo nto. Masiqela la ku Luke chapter 3 uverse 9 uJohane umbhaphathizi lo okhulumayo neyixuku ezaziza zithi ziyaphenduka ezonweni zazo zifuna ukuzobhaphathizwa uJohane in preparation of ukufika kukaJesu. Kuverse 9 izembe selivele libekiwe ezimpandeni zemithi. Ngakho ke yonke imithi engatheli isithele sihle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Izixuku zambuza zathi pho sizokwenza njani na? UJohane waphendula wathi kubo oneyingubo ezimbili makaphe ongena ngubo nonokudla enze njalo. Ubona izixuku zizo uJohane abantu bathi bayaphenduka bafuna ukuzobhabhadiswa lapha emfuleni iJordan. Kunokuthi uJohane a celebrate nje ukuthi abantu bayaw acknowledge umsebenzi uNkulunkulu amthume wona bazokwamukela umbhabhadiso uNkulunkulu ayithe akazobanikeza wona ukulungiselela uIsrayeli ukufika kukaJesu ezoshumayela umbuso phakathi kwabo. UJohane uyabasola bese yabaqwashisa ngoba kukhona sometimes ukuphenduka okubuye sengathi ukuphenduka kodwa okunesikho kwangempela. Kukhona sometimes ukuza kwabantu enkosini kodwa bengezi ngenhliziyo yabo yabo yonke beza ngezinye izinhloso kungesikho ukuphendukela kuNkulunkulu kwangempela. Usethi uJohane basobhanika izembe libekiwe ezimpandeni zemithi. Ngakho yonke imithi engatheli isithele sihle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Ukhuluma ngabo njengabantu ubafanisa nemithi. Uma umuntu ongatheli izithele ezinhle uzonqunywa uphonswe emlilweni noma ungeze uzobhabhathiswa yimina Johane la eJordan. Izixuku uma zizwa lokho seziyambuza ukuthi pho senze njani? Siza la ngoba sifuna ukulungisa indaba yezono zethu. Asifuna ukuba yihlahle izonqunywa ziphonse emlilweni ngoba yitheli ithelo. Senze njani? Uthi uJohane kubona oneyingubo ezimbili akapho ongenayo ingubo nonokudla akenze njalo akaphe ongenakho ukudla. Ezinye zeyithelo uNkulunkulu afuna ukuyibona eyiprova eziyi evidence ukuthi umuntu uphenduke ngempela waphendukela kuNkulunkulu ukuthi mayine izingubo asiza abangenazi izingubo mayine ukudla asize ongenakho ukudla lento yokuba generous yokulekelela abantu abampofu abaswele isithelo esimele ukumila kubona bonke abantu abaphendukele kuNkulunkulu kwangempela amen ngicela nokunikhombisa eka Jakobe ku chapter 2 ku James ku chapter 2 ngifunda uverse 14 wakhona kusiza ngani bazalwane bami uma umuntu ethi uyakholwa kepha engenayo imsebenzi na ukholwa kungamsindisa yini uma umzalwane noma umzalonekazi ehlubule engenakho kokugqoka eswele ukudla imihla ngemihla bese omunye wenu ethi hamba ngokuthula uthokomale usuthe kodwa engamuphi lokho okudingwa ngumzimba kusiza ngani lokho na kanjalo uma ukukholwa kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho ukholwa kungenayo imisebenzi akunakumsindisa umuntu kufile yabona uverse 14 uma kungenayo imisebenzi ukukholwa kungamsindisa inomuntu impendulo ithi cha ngeke kumsindise umuntu ukukholwa okungenayo imisebenzi lapha kuverse 17 okunjalo ukukholwa kuukholwa okufile ukukholwa okungenayo imisebenzi bese isibonela sinika sona semsebenzi uNkulunkulu afuna ivele kubantu asebekholwa ukuthi makukhona umzalwane nomumzalwanekazi ongenakho kokugqoka ongenakho nokudla nje imihla ngemihla eshoda ngokudla nje azokudla daily bese thina esithi siyakholwa sigcine nje ngokuthi engathi awuhambe ngokuthula engathi ungathokomala engathi ungasutha sikufisela okuhle engathi singalungi isimo sakho kodwa singamnikezi lokho okudinga umzimba wakhe kusiza ngani lokho ngamanye amazwi kuyilokhu ukukholwa okungenayo imisebenzi okungasizi ngalutho okungasindisi uma singenazi izenzo zomusa kubantu abaswele abanye abazalwane abahluphekile singabalekeleli ngokudla singabalekeleli ngokugqoka sinokukholwa okufile ukukholwa okungasindisi abantu abasindisiwe ngempela uNkulunkulu uyabenza bathelele isithelo segenerosity isithelo sokupha sokwazi ukusiza abantu abaswele lisifundisa lokho leli vesi ngicela nokukhombisa uFirst John chapter 3 Johane uqala kuchapter 3 uverse 16 uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena wakudela ukuphila kwakhe ngenxa yethu kanjalo nathi sifanele ukudela ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane kepha uma umuntu onengcebo yezwe bese ebona umzalwane wakhe eswele angamenzeli isihawu ayivala inhliziyo yakhe against yena lisho njalo lagama uJohn alisebenzisa uthando likaNkulunkulu lingahlala kanjani kuye na bantwanyana masingathandi ngezwi nangokukhuluma nje kodwa makubonakale ngezenzo nangeqiniso kuverse 16 uthando lu define yilesenzo sika Jesu sokuyidela adela ukuphila kwakhe ngenxa yethu silwazi lapho ngempela uthando oliphelele uthando ethi its best lubonakala ngalento uJesu ayenza ukwehlezulini azosifela asacrifice impilo yakhe khona thina singazukubhubha kodwa soba nokuphila okuphakade uthando lolu thando olinjalo kanjalo ke nathi masithi siyabathanda abazalwane njengalokhu uNkulunkulu nathi asithanda simele ukudela ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane simele ukuba willing ukufa sifele abantwana bakaNkulunkulu nxa kunesidingo ngakho uma sinengcebo yethu verse 17 uma sinazi izinto zasezweni sinayo imali sinakho ukudla sinakho kokugqoka bese sibona umzalwane eswele bese siyayivala inhliziyo yethu singavuma ukumzwela uthando likaNkulunkulu lingahlala kanjani kuthini alikwazi ukuhlala meaning asinalo uthando olufana noNkulunkulu esilinika abanye abantu ngoba kwathina asilwamukele okwangempela uthando likaNkulunkulu asibe abantu abasindisiwe masinjalo Masithi sinazi izinto sina ingcebo yasezweni sibona umzalwane eswele kodwa siyivala inhliziyo yethu ngoba umuntu osindisiwa akenzi kanjalo ngoba uJesu akenzanga kanjalo futhi lo moya ofakiwe kubantu abasindisiwe awumenzi umuntu abenjalo umenza fuzu uKristu lo Kristu owehle emazulwini washiya yonke inkazimulo nengcebo yasemazulwini wazofa emhlabeni wenza bonke abamlandelayo babe njalo nabo ba abantu abaready ukusacrifice for abanye abantu. Umuntu ozelwe kabusha umuntu obathandayo abazalwane futhi ukuthanda kwakhe abazalwane kubonakala ngokuthi abe willing ukwenza ama sacrifice ngenxa yabazalwane. Bese ku verse 18 bantwanyana masingathandi ngezwi nangokukhuluma nje kodwa makubonakala ngezenzo nangeqiniso. Usho lento efana nale ebeshiwo uJakobe kusiza ngani ukuthi uthi kumuntu eyihamba engathi ungaba nokuthula manje engathi into zakho ingalunga unazi izinto kodwa ungamlekeleli. Kufana nokuvela ukuthi uzomthandazela umuntu kuphela mayethi masingathandi ngezwi ubala zonke lezi zinto masingathandi ngokumfisela okuhle umuntu kuphela ngokumthandazela kuphela sibe sinazi izinto ebesingamlekelela ngazo kodwa singamlekeleli umuntu. Ukwenze njalo ukuthanda ngezwi akusikhona ukuthanda ngezenzo akusilo uthando lwangempela masuba nothando elinjalo. Abantu abasindisiwe ba abantu abageneras kwabanye abazalwane abaswele. Amen. Buka lapha chapter 4 khona la ku First John uverse 19 wakhona thina siyathanda ngokuba yena ngokuba nguyena wasithanda kuqala. Kepha uma umuntu ethi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe umqambimanga ngokuba lowo ongamthanda umzalwane wakhe ambonayo angemthande uNkulunkulu angambonanga. Yebo wasinika lo myalo uvela kuNkulunkulu masiyugcine lo myalo uthi othanda uNkulunkulu makamthande nomzalwane wakhe. Uyazi indlela uJohn akhuluma ngayo uhlanganisa indaba yokuthanda abazalwane nendaba yensindiso ayahlukaniseki. Awukwazi ukuthi uyamthanda uNkulunkulu umuntu osindisiwe kodwa awunandaba nabantwana bakaNkulunkulu. Uthi mawusho njalo usukuqamba manga. Mhlambe wena uqobo lwakho ukhohlisekile noma uyazi vele ukuthi ayikho lento oyishoyo kodwa kusile iqiniso ukuthi ungakwazi ukuthanda uNkulunkulu kodwa ubazonda abantwana bakaNkulunkulu ungabi nandaba nabo. Lowo othi uthanda uNkulunkulu angakaze ambone uNkulunkulu kodwa angamthandi umzalwane ambonayo laphambi kwakhe uNkulunkulu ambeke phambi kwakhe athi uNkulunkulu umntwana wami lo ngimzele kodwa awumthandi awunandaba nayo kodwa lokhu uthi uthanda uNkulunkulu ongakaze umbone uthi uJohn Mawusho njalo ukhuluma iphutha akusile iqiniso. uNkulunkulu lo wena othi uyamthanda kuverse 21 wasinikeza umyalo futhi umyalo esimele ukugcina makuthi siyamthanda ngempela umyalo othi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Amen. Ngakho lento yokuthanda abazalwane kakusiyo into optional. In fact la ku First John uyabona kaningi ukuthi i-evidence yokuthi umuntu usindiswe ngempela yini. Insindiso yangempela yenza umuntu abathanda abazalwane. Amen. Ngicela ukunikhombisa uMatthew 25 ngizogcina ngawo kuleli point bese sidlula kwelilandelayo. Matthew 25. Funa ukufundela la lamavesi amade kusuka ku 31 kuya ku 46. Ulalele la ngifuna unotice indaba yokuthi uJesu ufuna ukuthandwa through abazalwane. uNkulunkulu ufuna simthande ngokuthandana sodwa. uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa ngokuthi thina sikhonza nesodwa. Ma ungabathanda abazalwane awumthandi uNkulunkulu. Uyibuka kanjalo yena uNkulunkulu. Buka uverse 31. Ngiyakuthi lapho indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo neyingilosi zonke ezingcwele zikanye nayo. Iyakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Zonke izizwe ziyakubuthelwa phambi kwayo ihlukanise abanye kwabanye njengomelusi ehlukanisa izimvu neyimbuzi. Iyakumisa izimvu ngakwesokunene sayo kodwa imbuzi imise ngakwesokhohlo sayo ngaka left. Inkosi yakuthi kwabangake sokunene, zanini nina enibusisiwe ngubaba, nidle ifa enilungisiwe enilungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Wozani nina enibusisiwe ubaba, nidle ifa enilungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba, ngenani ezulwini nizodla ifa lombuso wezu. Ngoba nayinto ezoningenisa ezulwini, ngangilambile nangiphi ukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangiwumfokazi nangingenisa emakhayeni, ngangihambaze nangembathisa, ngangigula nangihambela, ngangisejele nangivakashela. Hawu, babuze laba abalungile kuverse 37, khona abalungile bayakuphendula bathi, Nkosi, sasikubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini umfokazi sakungenisa endlini zethu, noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula, noma usejele sakuvakashela na? Inkosi yakuphendula ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nakwenza lokho kulaba bafowethu abancane, nakwenza kimi uqobo. Ma sesimphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, siyokwehlulelwa ngemsebenzi yethu. Siyafundisa kakhulu thina ukuthi umuntu akangena ezulwini ngemsebenzi yakhe, ungena ngokukholwa ezulwini, ngoba kekho onemsebenzi elunge ngokwanele ukuthi angamkeleke ezulwini. Lento eshiwo kuverse 34, zanini nina enibusisiwe ubaba, nidle ifa enilungiselwe selokwasekela umhlaba, akusiyinto ongayithola ngenxa yobuhle bemsebenzi yakho, ngoba kekho nemsebenzi e-perfect. Sonke sinamaphutha, sinezono, singena ngokukholwa ezulwini. Kodwa la uJesu ingathi uyayiphikisa yena mayikhuluma, ngoba i-point afuna ukulenza ukuthi lokho kukholwa okwenza umuntu angene ezulwini, kukholwa okumenza abe nomusa kwabanye abantu, ukholwa okusindisayo, ukholwa okumshintshayo umuntu, kumenze angabe sayicabangela yena kuphela, angabe saba ugimbela kwesakhe yena nomndeni wakhe, kodwa abe nendaba nabanye abantu, ekakhulukazi abazalwane. So ke uthi ingathi siyongena ezulwini depending on whether sabanakekele nabanye abazalwane. Mabe lambile sabanika inikudla, mabomile sabaphuzisa yini, mabe abafukazi bengenandawo zokuhlala sabangenise neyindlini zethu, mabe ngenakho kokugqoka sabambathise nisabanikeza into zokugqoka, mabe gula sabahambela yini, mabe semajele ngenxa yokukholwa sabavakashela, nisabanakekele nabazone sabathanda. Leyo nto is the test for ukuthi sisindiswe ngempela yini. Amen. Buku verse 41. Kepha inkosi iyakuthi kulabo abangaka left, dedani kimi nina abaqalekisiwe, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane neyingilosi zakhe. Hambani esihogweni. Ngokuba ngangilambile aningiphanga ukudla, ngangomile aningiphuzisanga, ngangiwumfokazi aningingenisanga endlini zenu, ngihambaze anizange ningibathise, ngigula ngisetilongweni aningivakashelanga. Abayi nje esihogweni ngoba bengakholwa. Yebo, abantu bonke baye esihogweni ngoba bayamreject uJesu owafela izono, abamamukeli. Kodwa ukhuluma la sengathi okuyiyona evidence nendlela okubonakala ngayo ukuthi umuntu akamamukele uJesu, ilento yokungabi nandaba nabanye abantu. Inhliziyo engenamusa, engenazwelo, engenandaba nokuhlupheka komunye umzalwane, inhliziyo eveza ukuthi ayiphendukile, ayimazi uNkulunkulu, ayinalo kulona uthando likaNkulunkulu, inhliziyo enjalo. Bayakuphendula verse 44, nabo bathi, Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile noma umfokazi noma uhambaze na, noma ugula noma usejele, sangakusiza. Inkosi yakubaphendula ithi, ngiqinisile ngithi kini, Lokhu engingakwenzanga komunye walaba abancinyane, the smallest of these Christians, laba bangeyilutho, laba abayihluphekele, abangenadumela emabandleni, laba abancinyane abawo nobody emphakathini, uma bona ningakwenzanga kubona, anikwenzanga kumina uqobo. UNkulunkulu ufuna ukuthandwa ngokuthandwa abazala, ngokuthi sithande abazalwane. Uma uthanda abazalwane uthanda yena, uma ungabathandi abazalwane awumthandi uNkulunkulu noma ungathini ngomlomo wakho. Amen. So-ke ngalawo mazwi bangcwele, ngifuna sibone ukuthi kubalulekile kuNkulunkulu ukuthi sibe abantu abathanda nayo, abanakekela nayo. Izinto elokhu ibalwa la, indaba yokulamba, ukungabi nakho ukudla, akumelanga kube nomzalwane olambayo enkonzweni, sibe sithi sisindisiwe. Ubala indaba yokugqoka, akumelanga kube nomzalwane ongenazo izinto zokugqoka enkonzweni, kodwa sibe sithi siyamthanda uNkulunkulu. Uma simthanda uNkulunkulu, simele ukubonakala ngokuthandana thina sodwa. So-ke asilungiseni leyo uma ukuthi iyenzeka. Angikhulumi ngoba kunama-cases aspecific engiwaziyo, kodwa ngifuna sibe nawo lowo moya, silazi izwi likaNkulunkulu ukuthi lisiyala kanjalo, bese siyayi-cultivate leyo nhliziyo, sonke sibe abantu abanenhliziyo yokunakekelana nokusizana nokubheka, siqaphele ukuthi ubani ongadlile, ubani oswele phakathi kwethu, ubani ongenakho kokugqoka, singazibani, singashayi sengathi asiboni nxa abantu bexakekile phakathi kwethu. Simele ukuba ibandla elinakekelayo iy'dingo zabantu zokomzimba, zokwenyama, ukudla nokugqoka. Simele ukulekelelana thina njengabazalwane. Amen. Ngifuna ke manje ukukhuluma ngalelinye isayidi-ke laleli coin leli engikhuluma ngalo. Ngifuna ukuletha ibalance. Ngifuna ukukhuluma ikakhulukazi nalo osweleke manje. Manje bengikhuluma nalo onakho kufanele aphe. Kodwa manje ngifuna nalo oswele azi ukuthi uNkulunkulu ulindelene kuyena. Ngicela siye ku-Ephesians chapter 4. Ngifuna ukuthi ukukholwa kwangempela kwenza umuntu akhuthale, akwazi nokubekezelela izimo uNkulunkulu amdlulisa kuzona, agweme ukuba umthwalo kwabanye abantu. Ukukholwa kwangempela akwenzi nje abantu babe generous baphe, kodwa futhi ukukholwa kwangempela kwenza nalo ohluphekile asebenze kanzima ukwazi ukuhlangabeza ezakhe iy'dingo. Abantu abasindisiwe ngempela abasibi abantu abavilaphayo bahlale phansi bese bayakhangeza ebandleni. Umuntu osindisiwe ngempela uba nenhliziyo engafuni ukuba umthwalo kwabanye abantu. Umoya ongcwele lo wenza onemali abe generous kulo oswele. Lowo moya ongcwele uma esengene kulo muntu oswele, umenza bhukula asukumame ngeenyawo zakhe afuna ukuzama ngoba enqena ukuthi abe umthwalo kwabantu. Ilawo mavesi engifuna ukusikhombisa wona manje. Kwabese Efesu chapter 4, verse 28. Owebayo makangabe eseba, kepha kunalokho makakhuthale, asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe notho alwabela ontulayo. I-assumption la ukuthi lo muntu untshontsha ngoba uswele. I-solution uPaul eza nayo mayethi akayeke ungtshontsha, uthi akakhuthale, akayeke ukuzama ukuhlangabeza iy'dingo zakhe umuntu mayesesindisiwe ngokuthi antshontshele abanye, kodwa akayihlangabeza iy'dingo zakhe ngokukhuthala, asebenze okuhle ngezandla zakhe, okuchaza ukuthi akenze imisebenzi yezandla, imisebenzi yezandla yayidelelekile njengoba isadelelekile namanje. Abantu abaseyikhundleni abaphakeme abasebenzi ngezandla, basebenza ngemlomo, bayakhomanda abanye, baya-organize abanye, iy-manager bona. Umsebenzi wezandla has always meant umsebenzi ophansi kunayo yonke eminye imisebenzi. Nangaleza ikhathi kwakunjalo, ukhuluma ngokuyongena ensimini uyovuna, ukhuluma ngokuyolusa iy'nkomo ney'mbuzi, ukhuluma ngaleyo msebenzi yayidelelekile eyayenziwa igqila. Uma umuntu esesindisiwe kade eyisela, akayeke ukuntshontsha. bese nje hayi ukuthi bese yakhangeza kuphela kodwa akakhuthaleke manje akazama ngakwenza akathole noma ngupha umsebenzi noma udeleleke kangakanani azowenza ngezakhe izandla akashikashikeke yena ajuluke yena asebenzise ezakhe ikhwepha kukhona ezonakele ezakhe idingo bese uthi uPaule ukuze abe notho azolwabela ontulayo kwawena ohluphekile uNkulunkulu ufuna uyimisele ngempilo usebenze kanzima khona wena uzwaye ukukhangeza kodwa kube wena osiza abanye soke kunebalance ekukholweni uNkulunkulu nevangeli izwi likaNkulunkulu alibenza abazalwane libabe abantu abakhangezayo niyezo bathandekani liyabenza abazalwane babe abantu abagenerous abaphayo kodwa futhi libafaka umlilo wokufuna ukuba nedignity yokuyisebenzela ngezakhe izandla usupply ezakhe idingo ivangeli lenza umuntu akhuthale ayimisele abe nelukuluku lokuthi ngifuna kube yimina engilekelela abaswele hayi ukuthi kuhleze kuyimina abanye abasebenza kanzima ukuze bamnakekele buka uFirst Thessalonians chapter 4 kwabase Thessalonica chapter 4 verse 9 ngepha mayelana nothando lobuzalwane andingi ukuba nilotshelwe ngalokho niyalwazi uthando lobuzalwane nabazalwane base Thessalonica andingi ukuthi nginibhalele ngokuba ninuqobo nifundisiwe uNkulunkulu ukuba nithandane uNkulunkulu ufaka umoya wakhe kuthina usifundisa kusuka ngaphakathi ukuba nenhliziyo egcwele uthando lokho niyakwenza kubo bonke abazalwane abakulolonke iMacedonia iMacedonia kwakuyi like iprovince iThessalonica idolobha phakathi kwiprovince badumile abazalwane baseThessalonica bagcwele uthando bayabanakekela abazalwane nokho bazalwane siyangiqhuquzela ukuba lokho nikwenze kakhulu uqhubekelani phambili bazalwane baseThessalonica nibe yabantu abagcwele uthando ababasizayo abaswele abanakekelanayo njengoba nenza even beyond ibandla lenu iMacedonia lonke niyaziyo ukuthi nabantu abasizayo bese letha le balance uPaul ekuverse 11 uthi nikhuthalele ukuhlala ngokuthula ninake indaba zenu nisebenze ngezandla zenu njengalokhu saniyala ukuze nihambe ngokufaneleyo phambi kwabangakholwa futhi ningantuli lutho babempofu abazweni baseThessalonica uyakuthola lokho ku 2 Corinthians uma ikhuluma ngokunikela uPaul ukuthi ma eqoqa umnikelo ozoyiswa eJerusalema labazana baseThessalonica wayethe kubona chani nakahleni ngoba kwanina nihluphekile kwangempela ningayixaka lento uthi bamncenga bemncengela ukuthi cha ungasishiyi ngaphandle Paule nathi sifuna ukunikela khona kuzosizakala abazalwane eJerusalema kwakunesomiso babe abantu abampofu uthi mayiqala uthi bayaziwa ngothando nokupha kwabo kodwa futhi yayikhona inkingi uzobona la nizokuyisa khona manje ku 2 Thessalonians babe khona kodwa phakathi kwabo ababengafuni ukusebenza while abanye besebenza kanzima beze basize abanye nabangekhe ebandleni labo bathwale nalabo abasebandleni abangafuni ukusebenza therefore uPaul uyala bona ngifuna ubone lento ukuthi ufika yale lonakho ukuthi akaqhubekele phambili othandweni bese yala nalo ongenakho ukuthi akasukume amengezakhe inyawo ayiphatanisele kuverse 11 nikhuthalele ukuhlala ngokuthula ukukhuthalela ukungaba umuntu ohleze eneyingxabano nabanye engena endabeni zabanye abantu ebheke abanye abantu efuna ukusizwa abanye abantu iba umuntu nje one peace nokuthula neorder ophila eyakhe impila nakezakhe ezakhe indaba nelucky business okwakho ukusebenza a supply ezakhe idingo ibe umuntu o self sufficient obheke ezakhe izinto futhi oyiphethe kahle into eziqondene naye osebenza ngezandla zakhe again uma njalo uma ubona ukusebenza ngezandla kukhulunywa ngalemsebenzi edelelekile ungathi ulambile ukhona lo moya eSouth Africa lo siyabona nasendaweni zokusebenza ungathi ulambile kodwa uyayipika imsebenzi khona imsebenzi below dignity yakho ulambile ungenalutho abantu baseSouth Africa badumile ngokuthi banjalo uma ngithi badumile banotorious badume kambi ngokuba njalo bathi ngempela umuntu engenalutho ebethi we ngishayela umgaqo mina ngihambe ngiqoqa idoda emzini yabantu hayi ngeke enye into esididisayo thina emzansi ukuthi masike safunda sanephepha thizeni asizukwenza kokunye singamane sihlala ekhaya silambe sikhangeze ngoba mina ngifundile ngeke ngize ngikwenze okunye okungaphansi kwalento engiyifundele umqondo omumbi bazalwane kufanele thina esisindisiwe singabi nawo umuntu osindisiwe uyakwenqena ukukhangeza uthatha wonke amathuba uNkulunkulu amnikeza wona wenza noma yini neyenziwa ngezandla zakhe ingcolisa izandla zakhe imjulukise awukho umsebenzi angeke azawenze ngoba umuntu osindisiwe uyayazi into indaba yokusebenza ukuthi inedignity nokuhlonipheka sinoNkulunkulu osebenza ngezandla zakhe uNkulunkulu ongathumeli nje kuphela uNkulunkulu obhizo sebenzayo uNkulunkulu wethu akavilapha akahlali phansi ngakho indaba yokusebenza ayidelelekile kumuntu osindisiwe akakwenqeni umuntu osindisiwe ukusebenza uyabhukula ayimisele ekakhulukazi ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu uhlanganise ukusebenza nokudla ufuna sidle through ukusebenza mayethu ubaba kithi uyayinakekela idingo zethu usho ukuthi uyinakekela through ikhwepha zethu ubaba osizayo sikwazi ukusebenza sikwazi ukuhlanganisa izinto khona sizokwazi ukudla amen buka u 2 Thessalonians lokugcina la bese ngizoshaya ipoint lokugcina 2 Thessalonians chapter 3 singakawufundi la enye into bengifuna ukuyibala kulele bese ubuya kulona uthi kuverse 12 mayiqeda ukuthi wonke umuntu akasebenzi ngezandla zakhe uthi ukuze nihambe ngokufaneleyo phambi kwabangakholwa futhi ningantuli lutho sometimes kuba kubi kube nayihlazo kuKristu uma abantwana bakhe bezokwaziyo baze babone nabo abantu abangakholwa ukuthi bayavilapha abafuna ukusebenza sebeze bakhangeza kubona kodwa kubonakala ukuthi yazi lo ukuba ekuthi uyasukuma ingabe uright abantu abangakholwa mabeyibuka leyo nto uPaul ukhuluma ngaleyo nto ukuze nihambe ngendlela efanele nakubona ningamhlazi uKristu ningabi abantu abantulayo isidingo singekho sebenzani ngezeni izandla zemiseleni bese sila ku 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 kepha bazalwane siyaniyala egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuba nibagweme abazalwane abangamavila abangawulandeli umyalo enawamkela kithi ngokuba nina liqobo niyazi ukuthi kubaluleke kanjani ukuba nisilingise ngokuba sizange sibe ngabavila phayo lapho sinani uthi Paul ngesikhathi efika eThessalonica njengemissionary ezobashumaya izivangeli wababekela isibonelo wabanika nemiyalo shuthi yayikhona le nkinga yokuvilapha eThessalonica wabayala ukuthi abantu abasebenze njoba ekuphinde laphana kwincwadi yokuqala ubhala incwadi yesibili manje uyacizelela saninika umyalo bazalwane banomboleni-ke abantu abangawulaleli umyalo wethu ninga uthi nibagweme niba avoid ninga associate nabanjalo ngoba ubuvila isono esifana nalezinye izono esithi umuntu udinga ukudisciplinewa ngenxa yazo nomzalo novila phayo ongafuna ukusebenza wenza isono ngendlela ukuthi simele ukwahlukana naye uthi ngoba niyazi ukuthi saninikeza isibonelo ngesikhathi sikhona zange zivilaphe thina uthi kuverse 8 azidlanga sinkwa samuntu ngesihle azange sikhangeze kunina ngesikhathi sifika sama missionary kodwa sayikhandla sisebenza kanzima ubusuku nemini ukuba singabi umthwalo komuntu
bathi beshumayele mini bengena emsebenzini ntambama uPaul wayesebenza lento yokwakha into eyifana namatende ezaza amashelter abantu ababewasebenzisa emini ushumayela ivangeli noma emini uyasebenza uma bebuya emsebenzini abanye uyabashumayeza ivangeli uthi utshala ibandla ngala uyasebenza ngala ukuze angadli isinkwa samuntu ngesihle uyayizwa leyo nto angikhangezi ukudla kwamakuzi ngeyikhwebha zabanye abantu kusho uPawule ewumfundisi nomphostoli enamalungelo okuthi ahole ebandleni kodwa wadecide ukuthi angahole ebandleni ukuze ababekele isibonelo sokuthi iy'dingo zinakekelwa kanjani leli bandla elincane elingalazi ivangeli elaliphila kwi-culture egcwele ubuvila wabakhombisa isibonelo uPawule angidlanga sinkwa samuntu ngesihle kodwa ngayikhandla mina noTimothy nabantu esashumela nabivangeli sayikhandla sisebenza kanzima hard work umzalo nakake enqene ukusebenza kanzima sike sibone imanga la endaweni zokusebenza awuyeke umuntu umsebenzi ngobunzima nezo lento bencane awuyeke umsebenzi ngoba unzima engenawo omunye uthi uPawule thina sasebenza kanzima ubusuku nemini ukuze singabi umthwalo kumuntu kungabi khona umuntu ofanele athwale sami isisu afanele athwale okwami ugqoko wami umzimba kodwa sasebenza ngezisizathu uthi verse 9 hayi ngoba sasingenali ilungelo lalokho nalento ebengisho kodwa ukuze sibe isibonelo kini sokuba nani nisilingise lento ayisho ukuthi abefundisa kumelanga bahole emabandleni no banali ilungelo njengoba uPawulesho hayi ngoba sasingenali ilungelo lokuthi sithathe isinkwa kunina ngesihle kodwa sakwenza lokho ngenhloso yokuba isibonelo kini sokuba nani nisilingise verse 10 ngokuba nangesikhathi sisenani saniyala ngalokhu sathi uma umuntu engathandi ukusebenza makangadli umuntu ongakuthandi ukusebenza akangasithandi nesinkwa amen kuverse 11 ngokuba siyeza ukuthi abanye benu bangamavila behla benyuka bengenzi nolunci kodwa beyigaxe indabeni zabanye bafuna ukwazi ukuthi ubani uhola malini yini pho enganginiki amen bakhona abazwana banjani babuka abanye ukuthi banani mese bethi bayakholola abantu abanje njengoba bengasinakile nje silambile abenzi lutho abenzi nolinci kuphela ababheka indaba zabanye kusho uPawule abekho la ekukhanyeni babe seThessalonika siyeza ukuthi abanye benu bamavila behla benyuka bengenzi nolinci kodwa beyigaxe indabeni zabanye kulabo abanjalo verse 12 siyabayala futhi siyabakhuthaza enkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula nale nto yokuthula naki into zakho ube busy ngezakho izinto uhlanganise zawakhe ama plans usebenze ubhatanise ukuze udle esakhe isinkwa verse 12 siyabayala siyabakhuthaza enkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula badle esabo isinkwa kepha nina bazalwane ningadinwa ukwenza okuhle yazi ibalance again wena onakho umsizo ungenakho wena ongenakho musa ukuabuse ukusizwa ugcine ungasafuni ukwenza lutho ngezakhe izandla ngicela ke ukuvala ngaleli phuzu lami lokugcina ngicela uye laphana kuTimothy wokuqala ngizokuyisa kuTimothy wokuqala bese ngiyisa kwabaseGalathiya bese sesiqedile iphuzu lokugcina ke ngifuna ukuthi bazalwane asiyenzeni ke lento sisebenzisa amathuba uNkulunkulu asinikeza wona le uPawule ayichaza ngaphezulu yale balance ijwayele ukuba yichallenge nakumina ngoba njengomuntu ofundisayo ofunayo futhi
ukuyienforce imfundiso. Uma ngithi kuyienforce, ngiyafuna abantu bayenze into eshiwa izwi likaNkulunkulu. Kuyaye kube yi-challenge ukuthi inini la umnika khona umuntu, inini la ungamniki khona. Ngoba ikhona imiyalo ithi asibathandi abantu, asibanike ukudla, sibanike okokugqoka uma beswele. Kodwa futhi nawo umyalo wokuthi abantu abangaba amavila. Ubalansisa kanjani-ke ukuthi inini la umuntu ofanele umsize khona, inini la umuntu ofanele ungamsizi khona, nabantu abaseduze, abanye baseduze basemndenini, uyakwazi ukubona ukuthi lo uyavilapha lo. Akafuni ukusebenza, kuba lula uma besemndenini abantu babona kahle. Omunye uyekile umsebenzi, wayophuza utshwala. Kodwa uyathetha la ukuthi animnakile, nicebile, ninake into zenu, kodwa wawuyeka phansi umsebenzi. Kunini la omnika khona isinkwa, kunini la omyeka khona la langadlile. Ngoba phela izwi likaNkulunkulu lithi abantu akufanele babe amavila, ngicathi kuyisona nokumgqugquzela umuntu ebuvileni. Kufanele ugcine ngelinye ilanga umtshele ukuthi mana, ma ungakuthanda ukusebenza, musa ukuthanda nokudla kangaka. Ma unqene ukubekezelela ukusebenza, awukubekezelele nokungadli. Angithi siyakwenza lokho uma sabazali. Iy'ngane zikhuliswa kanjalo, umuntu i-discipline uyifaka kanjalo kuyena ukuthi ma ungayenzi into noma uyenze into kunemphumela. Okutshalayo uyakuvuna. Uyijwayeze singane ukuvuna ezinye izinto, uma itshala ivune khona izofunda ibe nediscipline. So-ke nami ngiba ne-struggle lapho ukuthi nini la esenza khona, nini la singenzi khona. For example nje, nginenkinga nomuntu ome robotini njalo. Akasukile la robothi, selokhu ngafika kuleya ndawo, umi kule la robothi every day. Ngelinye ilanga ungisinde unembeza wami, ngihambe ngothenga, ngilethe uplastiki lapha ngubeke ngimnikeze, plus yona egross. Nangakusasa ukhona. Nasekupheleni kwenyanga, kuphela unyaka, kuqala omunye umi la. Ayi ngithi na, engathi i-career manje kuma la. Engathi i-struggle sami nami safake ngisicaba ngoNkulunkulu angisiza ngakaze. I think la mavesi ngizowafunda manje mhlawumbe ayasiza mbijana. Ngoba inkinga yamanje ukuthi uma ngase ngimnika ukudla zonke iy'nsuku, ngibona ngathi ngeke azaphinda yosebenza. Ngeke. Noma ungafika, ngaxoxelwa omunye ethi wathi umuntu ekhangeza erobhothini, wathi ngena ngemumva evenini kunemsebenzi enginayo. Wathi lo no. Mina bengathi ngizofuna umsebenzi, ngizocela uma ngakwazi ungisiza dlula. Angisho ukuthi bonke banjalo. Kodwa ngiyangistruggle nalokho ngoba manje angifuni ukondla umuntu erobhothini, ngimenza agcine engaphindanga wasuka kuleli robhothi ayosebenza. Into nje engangiyicabanga, uNkulunkulu akusize nawe ukuthi uyicabanga kanjani. Sometimes ngiyabanika, sometimes angibaniki, ngicine engingazi nami. Buka-ke la u-First Timothy chapter 6, ngifuna ukuvala manje. Ukhuluma nathi, thina middle class yase-South Africa, ngoba sicebile ngokwama-standards kaPaul. Uthi bayala abacebileyo. Uyazi umuntu ocebile onjani? Ngokwa-First Timothy 6. Uthi ma unokudla nokokugqoka, yaneliseka, uright ma unjalo. Make waba nokungaphezulu kokudla nokokugqoka, sewugcinile lapho. Ingakho uJohani kade the oneyingube ezimbili akapho ngenayo. Uyayizwa leyo nto, ziwu-two kuphela. Le enye inikelwe ongenayo. Ngoba usucebile ma unjalo kwezi kaNkulunkulu. You have more than you need. Kumele siyishintshe thina le nto yokuthi ama-needs yini. Thina siphila emphakathini okucebile ngendlela yokuthi asikwazi ukuthi ukuhlupheka yini kahle kahle. Ma udlile, ungagodoli, ugqokile, yaneliseka, thana unakho konke okudingayo. Make kweqa lapho, sewucebile. Angiphathi-ke ma usukwazi ukuthenga umuzi, nokuba nemoto, nokukhetha iy'ngubo oyithandayo, nokudla izinto oyithandayo. Akekho umuntu okwazi ukuthenga inyama oswele. Yithi ngidlulude lapha ngegula. bayala abacebileyo kulelizwe lamanje ukuba bangayikhukhumezi bangathembeli engcebeni ephelayo kodwa bathembele kuNkulunkulu osipha konke ukuba sithokoze ngakho. Umuntu onemali ocebile okuyithina sonke ngalokucebe engikhuluma ngakho bangcwele, angifuni makhulunywa abacebile ucabange abacebile kunawe. Thina sinjalo, makwathi abacebile uyayi-exclude wena uthi okay abasuka kumina bayele. Nabangenzansi kwakho babuka wena. Nabo babukwa abanye. So ke thina sonke asingayikhukhumezi ngesinakho. Futhi asingathembeli kwimali yethu. Unjalo umuntu oncisha nayo. Uthembele kule mali yakhe wazi ukuthi ilona kusasa lakhe leli mayingasaphisane ngakho uyoba yini. Unjalo umuntu othembele emalini. Akadedeli ngoba awudedeli ithemba lakho. Ungathembeli kuyona kodwa thembele kuNkulunkulu osipha konke ukuba sithokoze ngakho. Konke lokho esinakho vele sikunike uyena uNkulunkulu ogiqabeza nayo. Dedele mayithi kudedele ngoba vele sikuphiwa uyena uzokulethwa okunye uNkulunkulu. Usipha konke hayi nje ukuthi sibe nesikudingayo kodwa ukuba sithokoze sitamase sibe na more than we need. Njengoba sinezinto much more than we need thina. UNkulunkulu akasinika okokudla nokugqoka kuphela. Usinika a lot more. Sinama cellphone. Amen ngoba nama cellphone. Bese kuverse 18 bayale ukuba benze okuhle. Bacebe ngokwenza imisebenzi emihle. Baphane futhi babelane. Abantu abanakho abenze okuhle asaziwe ngokugcwala imisebenzi emihle. Siyabasiza nabasemerobotini noma sibuye singazi noma senze noma singezi kodwa nje sabantu abanjalo siyadedela. Baphane babelane we share. Ngalokho bayibekela isisekelo esihle sesikhathi esizayo ukuze bazuze ukuphila okuyikho. Hayi lokho kwasemhlabeni bazuze okuyikho ukuphila. Umuntu oncisha nayo ucathi okwasemhlabeni kona kuphila. Ufuna ukubambelela khona kadedele emalini ngoba iyigugu kuyena kubalekile kuyena ukuba nalezi zinto zasemhlabeni lezi ingubo zakanokusho lezi imoto nalemizi ziyigugu kuyena ngeke azadedele ufuna aphoqa ukuthi kwehle standard kodwa abathemba uNkulunkulu bayadedela ngoba babheke ngalezulwini. Angifuni mina ukuba inkinsela emhlabeni ngibe empofu ngale. Angive ngifuna bazana ukuba into enkulu ezulwini. Okwangempela nje kujuleni kwenhliziyo yami. Angifuni ukuba sesifukwini nje kuphela ezulwini. Ngifuna iposition. Angidlali. Ngifuna iposition, ngifuna ukuba usambhadi ezulwini. Inkosi ithi asicabange kanjalo. Sikhandle emhlabeni ngenhloso yokuthola imvuzo emazulwini. Sidedele nemali emhlabeni ngoba mawuyidedela la ingathi yahamba iyonqwabelana ngale. Iyitaki zakho ingena ngale. Mawuyibamba ngale awunalutho. Mawuyibamba ngale awunalutho ngale. Cela ukuvala ngaleli. Kwaba seGalatia 6 uverse 9 no 10. I think eyami solution okwamanje kule ndaba yokungazi ukuthi umuntu umsiza nini ukuthi mina angenze okokwami njengomuntu onakho ngizomupha mina ngoba sometimes angikwazi ukujaja abalezi laba abaseduze nami ngiyakwazi ukubona umuntu mayiganga kodwa abanye uma mangingabazi ngizobashiyela enkosini ukuthi ayijaje yona inkosi mina mangibona isidingo nginakho ngizopha. Nezo leyo solution yami ngisalapho kwa manje mhlawumbe ngisazombuleleka ezinye indlela na kodwa okunye okusizayo ke Galatians 6 masingakhathali ukwenza okuhle ngokuba siyovuna ngesikhathi esifaneleyo hayi emhlabeni. Sometimes siyavuna emhlabeni abantu uNkulunkulu abaphanayo sometimes uyabacebisa kwakhona la emhlabeni kodwa isikhathi esifanele ukubuya kukaJesu la imvuzo yethu iphethwe khona. Siyovuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangani. So kasingakhathali bangcwele asikwenzeni okuhle. Sibasizeni noma sometimes abantu beganga ubuya ungaboni kahle uyasiza. Uyasiza ungakhathali ngoba iyidingo ayipheli. Verse 10. Ngakho ke njengokuba sinethuba balekeleyo ndawo. Ibandla abanye khona bafisa sibe i-charity organization sambe sicinga abantu abampofu akusiyi mission yebandla ukunakekela idingo zabantu kodwa njengokuba sinethuba meaning esiqhubeka nomsebenzi uNkulunkulu asinike wona nezimpilo zethu bazoloku beqhamuka abantu you will bump into them then uyabalekela kusho ukuthi ibandla kufanele siye ukukhonza uNkulunkulu nokushumayela ivangeli sibheke abantu abampofu sibe i-charity organization ibandla lisiyo leyo nto leyo sinenye i-purpose thina yokunakekela idingo zokomoya kodwa ke esithuba liqhamuka abantu bayeza phakathi kwethu nathi siyababona la isiphila khona masenze okuhle kubo bonke bese thi ikakhulu kwabendlu yokukholwa yangisiza leyo i-obligation yethu ikubantu abasindisiwe ekakhulukazi abantu abasebandleni lethu la ebandleni akekho ozolala engadlile sikhona la ebandleni akekho ongazukugqoka agodole sikhona bangalala bengadlile kwezinye indawo uma singababona ngasingalithola ngethuba kodwa hayi abendle yokukholwa akungenzeki la ekukhanyeni ukuthi kube nomuntu ongadli ngoba ikhona imali iningi uma usukhuluma ngaleyo nto uNkulunkulu sonke la usinikeze okungaphezu kwesikudingayo makuwukuthi abantu balala bengadlile ekukhanyeni ayidayiswe imoto ayidayiswe imizi lidle ibandla angithi kwenziwa njalo eJerusalem belambile abazalwane kade betravelile endaweni bathola ivangeli basabuyele emumva ngoba likho ivangeli khona ibandla liyaqala kufika isomiso amasima kumile lutho kunepoverty yangempela abantu balala bengadlile abazane badayisa imizi badayisa amalentu zimhlaba yabo amasimawo baletha imali kubapostoli ukuze ibandla lidle leyo i-obligation esinayo uma ukuthi kulanjwe ngempela ebandleni likaNkulunkulu so ke asibhekaneni ke bathando mazi omunye umzalwane asazane mbuze ukuthi uhlalaphi uhlala nobani uphila ngani udlali asibasukeleni abantu sifuna ukwazi ukuthi baphila kanjani asingazibani sibukane nje la inkonzweni sishaya ama high level einkulumo small talk into engayindawo ngena mayisese emi lapha eceleni ukuthi emkonje usebenzaphi wena mfowethu wena dadewethu Mayitha kasebenzi konje uhlala nobani uphila kanjani pho Yazi leyo nto bese ngokwamandla onawo ulekelele mayengekho amandla ulethe ebandleni sizazi idingo khona sizokwazi ukulela nasisizane iobligation esinayo leyo asenze okuhle kubo bonke ekakhulukazi kwabendlu yokukhola leyo asikwazi ukuyibalekela akufani nomuntu oserobotini ongamazi ukuthi zishaphe uqhamukephi lo sela ebandleni umthwalo wethu sonke njengebandla ukumnakekela ngakho noma ngikhuluma ngizama ukubalansisa angisho ukuthi abantu abeswele abesabe ukuletha idingo zabo phambili abasitshela abantu uma ungadli ngempela shono kuyisono ukuthi ulale ungadlile usebandleni ikho ngoba ikhona imali ebandleni nezo bancwele khona imali yokudla la ebandleni ila khona imali yokudla akekho kufanele alengadlile so dayisa imizi so qala ngase New German ngiyadlala kodwa angidlali bathandekayo kodwa ke ngiyafuna ukuthi asisizaneni abaswele abenze okusemandleni banga-abuse ukusizwa kodwa futhi bangabi namahloni ukucela uma beswele ngempela akangabi khona ulambile akangabi khona ogodolayo ngiyayingede nokuthi akangabi khona ongeze enkonzweni ngoba ethi akuhambeki nemali yokugibela yikho amen asithandazeni